chini kwenda juu, na tukimwamini Baba aliye juu, tunapambana we mama, usiku na mchana, we dada, msichana, tunafanya kazi hatarishi na kipato hakiridhishi, manyanyaso hayaishi, watu wetu hawathaminiki, wasichana
jua, tunatambua mishi kuziungia tupo mbua.